Sangulama zigagange Yesu zomwana wo
zomwana wo
Mukama Katonda otusasire
otusasire
tuli mu maso go Yesu okulaba obwenyi bwo
obwenyi bwo
twetuwaziza sebo okulaba ekitiibwa kyo
ekitiibwa kyo
Yamba banaku abatalina subi wade
subi
waimusa bakuye no bajuza esanyu akweno jembi onterereze embera
embera
sembera wendi ojuse biganye Bueno gente, onterereze embera
Embera
Sembera wendi, ojuse biganye Yangueno gente Sembera wendi Nandibadewa Utali mukama Nandibadewa nze Emikwano jandeka Banjibadewa Utali mukama Nandibadewa nze Yesu Mukama, we mulwanyi wange.
We mulwanyi wange.
Yesu kabaka, chidukiro change.
Chidukiro change.
Siga amanji, wansangula
Wansangula
Naku enyingi, kwapanirira.
Kwapanirira.
Dangweno jendi.